Smokumziki.com.
Gina, na, na.
Genie X double six.
Another one. Tumekuwa marafiki toka nasari. Tukasoma wote sekondari. Olivia mcheshi, sio kifani. Ulishika namba moja darasani. Nilipotaka kuonewa, wewe ulikuja juu. Ukutaka kutambua uyu nani. Didn't look at you. When you turn you go dark and evil. Didn't look at you. Ukataka we wa kwanza mi wa pili. Didn't look at you. We ndo rafiki kwenye shida na chakula homja. Ukasema sa vipi ulale nja. Na wakati home kwetu mageto naela. Kwani nani atazikwa naela. Ulitengwa na wazazi nduguzo mikisa. Moyo wangu uli utikisa. Nika isi umepatwa na utaila. Kumbe upendo lifiki ya kila.
Wapo hatu falani na ziyo ndugu. Ila tona pendana zaidi ya ndugu. Ona hatu falani.